Blog Talk Radio.
Ndivugezwa n'ingabo kwa ngango twokera kwa gahindura cy'ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Turabashuje abanyarwanda abanyarwanda kazi muteza amatwi ratitahuka. Uyu munsi ni kuwa gatatu ku itariki 10 z'ukwezi kwa Werurwe umwaka wa 2021. Hano turi ni Pretoria muri Afrika y'Epfo, muri kumwe na Claude Marie Bernard Kayitare nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero twakomeje kumva ibyerekeranye na za manza tumaze iminsi tuganiraho. Tutabatindiye dufite umutumirwa ushaka kugira icyo atubwira cyane cyane ku byerekeye ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Tumaze kumva mu mwanya washize ko rwanzuye ko Paul Rusesabagina atigeze azanwa mu Rwanda ku ngufu abakidnapped, cyangwa atigeze afatwa bugwate, bityo ngo akaba noneho yakomeza mu rukiko. Uyu mugoroba rero impuguke mu mategeko twabazaniye kugira ngo adusobanurire ibyo bintu uko nawe yumvise urubanza rwagenze ni Maître Kikuru Mwanamayi Joseph ubarizwa i Burayi. Maître Kikuru Joseph, muraho, turabashuje.
Yego, muraho neza bwana Claude, ndabasuhuje namwe kandi murakoze kuntumira muri kino kiganiro gisaba gusesengura by'amategeko cyane y'u Rwanda na mategeko mpuzamahanga. Abasuhuje n'abandi bose bateze amatwi radio kiriho tuvuganiraho.
Murakoze cyane Maître Joseph Kikuru Mwanamayi. Mu mwanya uyu munsi twumvishe ko urukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga ni byambuka imbibi ngo rwanzuye ko ubusabe bwa Paul Rusesabagina bwo kuvanaho icyemezo kumufunga by'agateganyo agasubira mu buzima busanzwe ko yagejejwe mu Rwanda binyuranyije n'amategeko ngo urukiko rwaba rwabiteye ishoti hanyuma bakaba basanze Paul Rusesabagina agomba kuguma gufungwa ndetse agakurikiranaho ibyaha agakurikiranwaho ibyaha aregwa Maître Chikuru Mwanamayi Joseph ibyo bintu mwabyumvise ahanini nagira ngo mudufashe cyane cyane kudusobanurira koko niba iriri abango ryishimutwa ritarabayeho mukurikije uko amategeko abivuga Maître Mwanamayi
urakoze kuri icyo kibazo nange nakurikiranye nk'abandi bose isomwa ryabaye mu rugo rubanza rwa Paul Rusesabagina ariko mvu ushinjacyaha bwatanze nazo urukiko rwagendeyeho cyane ariko rero njye nkushishoza mu by'amategeko nk'uko morana nitabazwa mu biganiro n'amaradiyo atandukanye nabonye n'umwanzuro w'urubanza icyemezo bafashe ntabwo bigeze bahakana ko hatabayeho ishimutwa ahubwo banzuye bavuga ko nubwo cyaba ari icyaha cyakwitwa ishimutwa ko ariko kuba harabayeho ibyaha bikomeye birimo nk'iterabwoba bitatuma bamurekura cyangwa se bitatuma imihango yabayeho mbere igirwa ipfabusa urumva muri make basa nk'abemera kwabayeho ishimutwa ishimutwa rero nubwo urukiko ruvuga ko bagendeye ku mvugo z'ubushinjacyaha ko igihugu cyakagombye kuba cyararegeye ishimutwa ari kiriya cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu noneho kikaba kitarabiregeye bakaba banavuga ko nta mukozi w'u Rwanda wavogereye icyo gihugu cy'Abarabu nyamara mu mvugo no mu bimenyetso bihari bigaragara ko inzego z'u Rwanda zabayemo kuko ikimenyetso cya mbere ni uko u Rwanda ubwarwo rwariyemereye ko rwatanze amafaranga yo kwishyura indege kandi iyo ndege ihagurukira mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'uko u Rwanda rwabigezemo uruhare kandi rwarabyemereye nta nubwo rubihakana ikindi kimenyetso cya kabiri cy'uko habaye ishimuta ahubwo nacyumvise mu mwanzuro w'urukiko kandi mbere mu miburanishirize batari baregeze bakivugamo mbere byantunguye naho bavuga ko ngo mu ibaruwa yo ku itariki ya 20 reka ndebe byanditse nkurikije uko nabyumvaga bavuga ko mu ibaruwa yanditswe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ariko ikorera mu Busuwisi yanditse isobanura ko Bwana Rusesabagina yavuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika akagera i Dubai wenyine bari kuhageze wenyine ahasanga undi munyarwanda bamaranye amasaha 5 ngo noneho bahavana bajyana mu Rwanda uwo munyarwanda rero n'ubwo bwose iyo baruwa itavuga izina rye kuko niba rero yanditswe ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 2020 niko babyanditsemo bahahurira n'umunyarwanda ukomoka mu Rwanda bamarana amasaha 5 bahavana berekeza mu Rwanda umuntu rero ntabwo basobanuye izo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ntabwo basobanuye ko ari uriya Bishop Nyamungeri Constante ko Nyamungeri Constante we avuga ko ari umurundi uba mu Bubiligi uwo munyarwanda rero ndumva na we ntacyashidikanya ko yaba ari umukozi wa Leta kuko yahagurukiyeho muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kandi ibaruwa ikabivuga ntabwo bigeze avuga ngo yahagurukanye n'umurundi ibyo bisobanuro biri mu ibaruwa rero ku rwego rw'amategeko turashishoza bikaba binyurana n'ibyo uyu Bishop Constant yavugiye mu rukiko aho umucamanza yamubajije ati ese niyo ndege mwarimo muri bangahe yarasubije ati ari njyewe n'umutama rusesa bagina ati n'abapilote b'indege ati niba ari umwe cyangwa babiri yongera ati wabaga ibyo kurya ariwe umuhotese mu ndege urumva nta wundi munyarwanda avuzemo kandi mwiyo wari uwa itariki 21 z'ukwa 12 ya Emirates Geneve bemeza ko yahagurukanye n'umunyarwanda ukomoka mu Rwanda umucamanza rwose yadusomye neza umucamanza w'umudamu yadusomye neza niho nahise ko mvuga nti bishobora kuba harimo undi munyarwanda wari bahagurukanye nyine rushasa bagina icyo ni ikimenyetso nabwo kigaragaza noneho ikindi kimenyetso nuko Bishop Niyomwungere yarakomeza avuga ati ubwo twavuye nyine turi batanu mu ndege babiri b'abapilote ikipe de pilotage hagenderaho abagenzi babiri bisesa bagina na Niyomwungere akiyongera n'umukozi wo mu ndege babaye batanu yabajije yavuze rero mu rukiko ngo tugeze i Kigali narasohotse nabanje kumukangura mubwira ko tugezeyo ahita aravuga ati ni hafi twahageze ati ndamubwira turusesa bagena nitambuka ujya imbere usohoke ati nanjye mfata mes documents ukana bivuze mu gifaransa ati mfata impapuro zanjye ati ndangije mbwira wa mukobwa ngo adutwaze utuvarize twacu njye nabyo mu mategeko ntaho umuhotesi wo mu ndege ushinzwe gutanga amagaburo mu ndege ashinzwe gutwara imizigo y'abagenzi ngo n'udutwaze ntaho byabaye ni ukuboko buriya ahubwo yivuyemo n'abandi bantu bari kumwe nawe mu ndege bamutwaje iyo mitwaro kandi bamanukiye i Kigali ati tugeze hasi ku muryango w'indege duhura na Mike yavugaga njye ndikwanga kuvuga Michelle kuko yavugaga Mike Michelle iti amwereka ikarita y'akazi icyo ni ikimenyetso cy'uko na Michelle yavugaga cyangwa Mike nabo baturukanye Dubai icyo nacyo ni ikigaragaza ko rero hari umukozi wari Dubai ku rwego rw'amategeko nanone ikindi kimenyetso kigaragaza ko nubwo Dubai itabyanditsemo ko umukozi w'u Rwanda yagiye kubavogera n'ibyo wenda bashobora kuba baziranyeho kuri ndege niho yaturutse nuko Pasiteri Niyomwungere yaravuze ati njyewe nafatiye indege Nairobi mara iminsi ibiri mutegereje tunagiye mbere y'iminsi ibiri aje asanga Dubai kandi nibwo bwa mbere nari ngeze Dubai njya muri hoteli Ibisi ndamwakira ati amaze kuza amaze kwiyuhagira ati kuko yarananiwe matwase ko ubu niba bukeye bwaho turagenda ati tugeze hanze nyine amagambo niyo mwungeri yivugira singi yahimba dusanga imodoka nziza bayiduteguriye iratujyana ku yindi airport ibyo byonyine ku muntu ugeze Dubai bwa mbere pasiteri niyo mwungeri utanazi n'ururimi rw'icyongereza pasiteri niyo mwungeri gato turamuzi nge turanaziranye cyane hano mu Bubiligi n'igifaransa wenda akivuga ku bwa burembe ariko ibyo sibyo ntindaho ariko aravuga ati baduteguriye imodoka ni bande bamuteguriye iyo modoka ati turayigendamo njyewe n'umutama tutugeze ku kindi kibuga mufatira pasiporo njya kumutereshereza mu visa de sorte ni gute umuntu utamenyere Dubai wageze ubwa mbere wamenye abajya guteresherereza visa de sorte kandi nawe utamurusha wenda n'umugi niko nabyite rusabage nazo icyongereza z'igifaransa yarize ntabwo ashobora gutakara kuri atamenyaho yinjirira cyangwa naho asohokera ariko ngo niyo mwungeri niwe wagiye kubimuteresherezamo sorte icyo ni kimenyetso kigaragara ko umusitabagena yari muri eta aho dashobora kujya kwiteresereza visa dosoroti agira wenda ari nk'umurwayi cyangwa se asinziriye ari mu modoka. Icyo ni kigaragara ko ibyo byose ntabwo niyo mwungeri ari kubikora wenyine nta wundi muntu uhamenyereye uhazi w'umunyarwanda unabimufasha. Iki ni kimenyetso cya kane ni uko babajije niyo mwungeri bati ese waba waramenye gahunda ya jet privé ryari. Yarasubije ati nayimenye uwo munsi turi butahane nyine na Rusesabagina ati kuko njye nari nsanzwe nzi ko ndi busubire I Kigali atari ko we azi ko iramujyana I Bujumbura. Aho nanone biravuguruzanya n'imvugo ze kuko nta buryo yaba yaravuye Nairobi iminsi mbere iminsi ibiri mbere aguze tike imwe gusa ajyanywe n'indege isanzwe azi ko azagarukana na jet privé ntabwo yavuga ko atarabizi yari abizi kuko ngo ntabwo yaguze biye y'indege yenda tuvuge one ticket way ngo agende avuga ati nzagura indi cyangwa se bazanzanira mu ndege y'ubuntu ku wundi munsi uzakurikiraho. Mu rwego rw'amategeko rero ryo tubona yuko izo gahunda zose yari azizi kandi ko yakoranaga n'abandi bantu wenda mu Rwanda. Ikindi kereye cya nyuma rero nuko numvise icyakora nacyo nanakundiye n'umucamanza ntabwo ashatse kugaragaza ko ari ibintu azi ku rubanza yumvanye leta. Nuko mu ijambo rya nyakubahwa Perezida Kagame we yavuze ati Rusesabagina yarizanye ku bushake. Niyo pasiteri niyo mwungeri we akavuga ati ntabwo ari ku bushake ni njye wamushutse. Ibyo nabyo izo mvugo zombi ku rwego rw'amategeko ziravuguruzanya kandi twagendera ku z'umukuru w'igihugu. Indi mvugo ni uko minisitiri w'ubutabera Busingye Johnson yavuze ati indege nitwe twayishyuye. Kuba rero barayishyuye byonyine bigaragaza uruhare rwa leta mu kujya kuzana uwo muntu bakamugeza mu Rwanda. Muri make ni icyo yenda nasobanura ku kintu kijyanye n'ishimutwa kuko ni ishimutwa ni iki mu mategeko ni ugufata umuntu ukamukura aho ari ukamujyana ahandi hantu nta bushake bw'ubuhari. Biriya bindi bavuga ngo guhajemo imbaraga za kiboko yenda contrainte physique n'umucamanza yabajije ubushinjacyaha ati nyamara na contrainte morale zishobora kuzamo niko kubyara ibindi byo kuvuga n'igitsure cyangwa se n'ubundi buryo bwose bwo bw'amayeri bwo kumushuka nabwo bubarirwa mu cyaha kuko gukora icyaha si kugikora fizikoma ushobora no kugikora umuntu mu bwonko cyangwa se umubeshye ukamushuka ukamuguyaguya ukurikije faiblesses ze. Niyo mwungeri akomeje gutinda cyane ku ijambo avuga ati njye nakurikije faiblesses za Rusesabagina nanjye nkabiprofita. Ubwo rero ni ukuvuga ko habayemo icyaha cy'ishimuta. Ahubwo noneho dusigare tureba ku kintu kuburanisha bakavuga bati uburyo yafashwemo bukurikije amategeko kuko niwo mwanzuro bafashe twasanze ntaho amategeko yishwe ifatwa n'ifungwa. None kubera izo impamvu asaba gufungurwa cyangwa gutesha agaciro ibikorwa byakozwe nuko twabikurikije amategeko. Reka rero wenda kugira ngo utarambaze iki ibindi bibazo mbite ko nsubiza kw'izo ngingo. Icya mbere cyo Bwana Rusesabagina n'abamwunganira impamvu basabye ko procedure cyangwa se ibyakozwe mu rwo rubanza byateshwa agaciro nuko bavuga bati amategeko yifatwa n'ifungwa ntibyakurikijwe. Uretse ibyo byishimutwa bavuze ko kuva yaragejwe mu Rwanda yabashijwe mu minsi ine ku itariki 27 ku 28 amaze kugera mu Rwanda nta extradition yabaye cyangwa se biravyo amasezerano yo koherezanya abanyabyaha abayeho. Igihe extradition ntabwo nyigarukaho cyane wenda nyuma nzasobanura amategeko yabyo kuko banabitinzeho cyane mu rukiko. bakurikije n'ubwenegihugu bwe ariko nge ndagaruka ku kintu amaze kuhagera bamutangaje ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani niba ntibeshye yuko ari mu maboko y'inzego z'ubugenzacyaha ku itariki ya 31 nibyo mvuga bavuze mu rukiko kandi nabo biyandikiye bavuze ko bamubajije nta mwunganizi mu mategeko afite icyo nanone biteganywa n'amategeko n'uburenganzira bwe buteganywa n'ingingo ya 68 y'itegeko 0/2027 akarongo 2019 byo kwa 19 zo kwa 9 2019 biteganya imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ibyo nyine ko baramwerekanye mu itangazamakuru mbere hari ku itariki 30 nyine uko rabivuze bagare no ku cyumweru niba nibuka neza bakamubaza ku itariki 30 nyine nta mwavuka ubwo nabwo ni uburenganzira bwe yabujijwe noneho mu cyemezo bafashe bavuze ngo baramubajije ngo yemere yuko yabazwa nta mwavuka afite ibyo nabyo ni inenge kuri leta kuko uzi yuko umuntu uri muri position de faiblesse n'umunyamahanga avuye ntaba nk'avoka asanzwe azi mu Rwanda yari rwita ko yitabaza ntigeze mumenyesha umuryango we ko yafashwe kugira ngo umuryango we ushakishe abamwunganira mukarenga mukemera yuko abazwa ngo nuko abyemeye ibyo nabyo ni uburenganzira bamubujije babizi kuko nta kigaragaza yuko atabyemejwe ku ngufu akavuga ati basi nimumbaze nta kundi nabigira cyane ko izo ngufu zigaragara mu byo baregesheje ariko uyu munsi iki cyemezo cy'ubucamanza kitigeze kivugaho yavuze ukuntu mu minsi ine yose yafashwe mbere y'uko akora iryo bazwa ryo kuri 31 avuga ati nafashwe nziruka amaguru mfukwa mu maso nkorerwa iyicwa rubozo ntaragezwa imbere y'ubugenzacyaha ibyo ngibyo ntawe icyemezo cy'umucamanza cyasemwe uyu munsi kigeze kivuga ko binyuranyije cyangwa se bitanyuranyije n'amategeko iyo ni ingingo rero biyemereye yuko kuba batazi bivuzeho ni ukuba kubwo babyemeye mpamya ko abavoka be bamuburanira kuko bavuze ko bazajurira mu rukiko rw'ikirenga niho ubujurire buzakomereza ariko hanibutse ko ari ubujurire kwiba iby'ifungurwa by'agateganyo bitewe n'amategeko atarubahirijwe iyo niyo ngingo nyamukuru bakagombye no kugenderaho kuko umuntu wese ufashwe ntagomba gukorerwa yica y'urubozo ntashobora gufatwa ngo afungwe mu maso ntashobora guhambirwa amaguru ntashobora wenda gukubitwa ibyo binyuranyije n'ingingo ya 7 y'amasezerano mpuzamahanga y'ibyerekeranye n'imbonezamubano bya politike aho iyo ngingo ivuga ko nta muntu ugomba kwicwa urubozo cyangwa ngo ahanishwe n'ibindi bihano ubugome bikabije bitakwiye ikiremwa muntu cyangwa bimutesha agaciro ibyo rero yakorewe byo gufungwa amaguru kuzirikwa amaguru mapingo ibyo byose biri muri bya bikorwa byo gutesha umuntu agaciro kandi mu cyemezo cy'umucamanza ntaho bigeze bavuga ko bitakozwe kuko ahandi bavuze ko igishyi umutwa byo nta ngufu zabayemo kandi nta muntu umutegetsi w'u Rwanda cyangwa se umukozi wa RIB wagiye Dubai ariko iyo icyo kintu cyo banze kugira icyo bakivugaho kandi bitakivuze ubwo mu kuboko kiba cyemeye muri make rero izo ngingo zombi ngaragaje hejuru ntabwo zigeze bisobanurwa ko zitubahirijwe nkaba numva ko uburenganzira bwe mu ifatwa n'ifungwa ritakurikije amategeko niba yenda ntizindi magambo ari ikindi kibazo twakomeza tukaganisha
murakoze Maitre Mwanamayi nendaga kubabaza ku mugani nyine nk'uko nguko uretse ko mu bisobanuye neza nendaga kubabaza niba wenda ibyo kuvuga ko leta yabyemeye mwaba mushingiye wenda ku byo ministre Busingye yavuze ariko nje no gukurikirana numva mutanze ingero nyinshi nibyo no kuba byonyine umucamanza atigeze ahakana ko ibyo bintu byabaye ko ahubwo gugo gusa icyo bashingiyeho cyane ari uko umuntu yemerewe nabambe agomba gufungwa akaburana mbese ibyifungwa n'ifungurwa bidashoboka mu byukuri ni ukuvuga ko uyu munsi ntago wari wahariwe kwemeza niba yarashimuswe cyangwa niba atarashimuswe ahubwo gira ikibazo nagira ngo mbabaze nababazaga ntese noneho ko hari harimo elema yo gushimuta nk'uko yahagurukijwe ku butaka bw'amahanga hatarimo ubushake bwe nk'uko mwabisobanuye hanyuma bikanagerekaho noneho nk'uburenganzira nanone busanzwe ku muntu wari we wese ukekwaho ibyaha ko agomba kubanza kuburana asaba kuburana ifungwa n'ifungurwa asaba mbese kuba yakurikiranwa ari hanze kuzageza igihe icyaha kizamuhamira akabona gutangira ibihano ni ukuvuga rero ko ibyo ngibyo bibiri ugushimutwa nibyo gufungwa n'ifungurwa byari bikomatanyirije hamwe metre mwana mayi
yego ibyo nk'uko bisobanuye rwose niko byari bimeze nk'uko ingingo abunganira Rusesabagina bishingikirije cyane ni ingingo ahanini ya 96 y'itegeko navuze haruguru iyo ngingo rero iravuga ngo aho urubanza rwaba rugeze hose umuntu ashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo akurikije ibisobanuro byo agaragaza mu bigenda bisomye neza mu by'amategeko baravuga ngo ukurikira mu cyaha ufunzwe by'agateganyo ashobora gusaba urukiko yarezwemo urubanza remezo muri iyi kani ruriya rwo by'iterabwoba n'ibindi byaha biki mumushinja ntabwo ruratangira kuburanishwa narwo ruriya bahuje nyine n'urwa ba Sankara ngo ashobora gusaba urubanza yarezwemo ashobora gusaba urukiko yarezwemo urubanza remezo gukuraho icyemezo kimufunga cyangwa ko afungurwa by'agateganyo iyo ni ingingo ya 96 agace ka gatatu igakomeza ikagira iti urukiko ruca urubanza kuri icyo kirego gisaba ifungurwa ry'agateganyo mbere y'uko rusuzuma urubanza rwose mu mizi yarwo niyo mpamvu ndaga kubigaruka mu kanya urukiko aho guca urubanza bagendeye ku bintu basaba byo gufungurwa no gufungura by'agateganyo rwagendeye cyane ku bimenyetso ngo uyu mushinji cyangwa arimo ibimenyetso bikomeye ngo ari impamvu zikomeye ngo zimushinje ibyaha iyo ubigiye mu ibyo ngibyo wagiye mu rubanza mu mizi kuko ntabwo bari kuburanisha mu rubanza mu mizi ibyo bazabiburanisha nyuma kugendera rero kungo ku bimenyetso ku mpamvu zikomeye ngo zimushinje ibyaha ubumwe ko umugiye umunyacyaha kandi wenda nyuma bashobora gusanga ari umwere kuri ibyo byaha noneho iyo ngingo igakomeza ikavuga iti ukurikiranyweho icyaha wafunzwe by'agateganyo n'icyemezo cy'urukiko ntashobora gufungurwa bidategetswe n'urukiko ni ukubera ko yabanje kuburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo itegeko rivuga ko iyo umuntu afatwa n'ubugenzacyaha abanza kuburanishwa n'urukiko ruri hafi y'aho yafatiwe mu bijyanye n'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubwo rero tubyita ko urukiko rwa Gasabo arirwo rwari rwegereye aho yafatiwe ku kibuga cy'indege i Kanombe none amaze kuburana muri urwo rukiko rw'ibanze barabyanze banga kumurekura by'agateganyo kandi agaragaza ko afashwe mu buryo budakurikiza amategeko ajurira mu rukiko rwisumbuye ubwo urukiko rwisumbuye rwagombye kuba rwa Gasabo kuko yaburaniye mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo nanone narwo rwemeza icyo cyemezo bati ntakurekwiye noneho bamaze kuregera urukiko mu kwezi kwa cyenda niba nibeshye umwaka ushize bamaze kuregera urukiko mu mizi nibwo baje kubavuga bati ubwo ibyo kuburana igifungo cy'agateganyo birangiye kandi bakaba barabyemeje leka byite ko tuburanisha urubanza mu mizi noneho ingingo rero 96 navuze yemerera ababuranyi ko aho urubanza rwaba rugeze hose ushinjwa ukurikiranyweho ibyaha afunzwe agomba agashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo ni ukuvuga ngo niyo banamukasira ku rukiko rwa mbere ubwo arimo kuburanamo urukiko rukuru rwa Kigali bakamukatira akajurira mu rukiko rwisumbuye rwo rukiko rw'ikirenga nabwo bayemerewe kuzasaba gufungurwa by'agateganyo urubanza rwaba rugeze hose ariko noneho ntabwo baragera urubanza rwo kuburanisha mu mizi kuko ubu bahisemo kujurira kuzajya mu rukiko rw'ikirenga ubwo urubanza mu mizi rwaba ruhagaze ntabwo buriya basankara bazongera kubazanamo ngo baze kuburana kuko bishyize mu kintu baracyari kuburana urubwe ku mihango yo kumufunga kumufata no kumufunga binyuranyije n'amategeko cyakora mu rukiko rw'ikirenga nibarangiza nabo rukemeza yuko adafunguwe by'agateganyo nibwo bazasubira inyuma mu rwa rukiko rukuru nanone bakajya bahamagaza urubanza mu mizi ni ibyo ngibyo nasobanura ku rwego rw'amategeko uko urubanza rwagenze
ni ukuvuga ko buriya uru rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga yarugezemo igihe cyarwo kitari cyagera niba ariko nabivu
oya ntabwo aricyo bivuze ahubwo bararwihutishije kugira ngo urubanza mu mizi rutangire kandi nirwo rufite ububasha bwo kumuburanisha mu mizi ariko noneho nawe afutambamira imiburanishirize y'umanza y'urubanza rwo mu mizi asaba ko uburenganzira yavukijwe mu gufatwa no gufungwa kwe bwubahirizwa
bakongera bakabo ibyo
kandi itegeko rimwemerera noneho amaze kugaragaza ibyakozwe binyuranyijwe n'amategeko aribyo byaha bindi nyine yamaze gusobanura ukuntu yashimutswe baracyanze ikintu kimwe cyo gushimutwa ngo ni ukubera ko nta bimenyetso bigaragara ko abakozi b'u Rwanda bagiye mu kindi gihugu cy'amahanga kujya kumushimutayo bofete bagendera ku kintu cy'uko niyo mwungere Constante atari umukozi wa leta uzwi we wagiye Dubai ku bityo bitakwitirirwa leta ariko bakibagiza ko niyo mwungere Constante yashinjemo leta avuga ko leta yiwe muhaye amafaranga icyo gikorwa cyonyine cyo gutanga amafaranga y'indege cyangwa cyo kumwishyura ku mahoteli araramo byose bigaragaza ko ari uruhare rwa leta ko na leta yageze na Dubai kuko ntabwo leta yagiye gukodesha indege ya Dubai ihaguka Dubai nta mukozi wa leta wasinyanye amasezerano n'iyo ndege nirwo ruhare niyo implication cyangwa se involvement of the state in the act donc une implication du gouvernement dans l'acte même yo gushimuta barabyemerera ntabwo byakaba none ubwo rero bajya akanya bakivuyeho bakavuga ngo nta mukozi wa leta wagiyeyo ariko mu magambo ya niyo mwungere agaragaza ko umukozi yari ariyo niba rwo yo ku itariki 21/12 z'ukwa tariki 21 z'ukwa 2022 abategetsi b'ibihugu bya leta z'ubumwe z'abarabu bakorera Geneve barabyemeza bati Paul Rusesabagina yahagurutse i Dubai mu gihugu cyacu ariko n'umunyarwanda ukomoka mu Rwanda bamarana amasaha 5 berekeza i Kigali ntabwo bigeze bavuga ngo yari kumwe n'umurundi ari we niyo mwungere kandi niyo mwungere ntabwo yigeze avuga umwirondoro y'uko ari umunyarwanda kereka yenda nyuma nawe zihindura akavuga ati ndi umunyarwanda mfite pasiporo y'u Rwanda yenda byitirirwe ko abo Emirates United Emirates bavuze ari we munyarwanda ariko nabwo ntabwo bizashoboka kuko yarangiza kuvuga ko ari umurundi ntabwo yigeze avuga ko ari umunyarwanda muri dosiye. Uwo munyarwanda rero Emirates yavuze ni umukozi w'u Rwanda, kuko bavuze ko bahagurukanye bakajya mu Rwanda, ndetse bikanavuguruza ibyo Nyomwungeri yavuze yuko bahagurutse i Dubai nta wundi munyarwanda bari kumwe uretse Rusesabagina, kandi bamaze kubyemeza yuko hari harundi. Nibyo muri make mvuga ko igikorwa cy'ishimuta ntabwo kigombera ko umukozi w'u Rwanda ari agaragaramo gutyo ko ari we wagikoze, ariko n'ibikorwa by'umukozi w'u Rwanda nabyo birimo. Ikindi wenda batanasobanuye neza na niyo mwungeri atasobanuye, uwo Michel avuga nta zina rye rindi n'umucamanzi yigeze anagira n'ubushake kumubaza ati ni Michel indi afite iriye ranke cyangwa grade muri ribe barebe niba n'uwo mukozi niyo abamo koko. Kandi avuga ati twaburanye na Michel inshuro nyinshi, anyereka amakarita y'akazi, niwe twumvikanye ko dukora operasiyo yo kuzaza uriya mugabo, asigaye njyewe nkora ibyo kumubeshya kugira ngo aze. Aho urwo ruhare rero rwa leta nirwo barimo gushaka gukwepa, ariko rwigaragaza nta buryo ntaho leta yaruhungira kandi bemera ko batanze amafaranga. Ibyo ntavuga.
None se Maitre Mwana Mai, uko nabyumvise mu cyumweru gishize, uriya mupasiteri Nyomwungeri Constantin yavuze ko yabanje gufatwa n'ibiro bishinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, rero ntiyanafashwe ahubwo ngo baramuhamagaye kuri telefone. Bamagaye kuri telefone bavuga ko bashaka kubonana nawe, ndetse ngo ko bifuzaga kumutuma uwamuhamagaye uwo nguwo yitaga Michel mu mwanya muto akamwita Michel, mu wundi mwanya akamwita Mike, ko ari we washakaga kumutuma, noneho agasaba ko bahura akagenda bagahura. Bamara guhura, icyo gihe bahuraga, akaba ari bwo yahise amwironderaho ko akorera ibiro by'igihugu bishinzwe ubugenzacyaha. Aho ngaho ntabwo niyo mwungeri Constantin ntabwo yari yagafashwe nk'ukekwa wenda kuba yaba akorana na Rusesabagina. Ariko ibiganiro byose uko niyo mwungeri yaganiraga na Rusesabagina, uko yamutumaga aho bazahurira, za mesaje zose bagiye bakorana, mu by'ukuri byumvikana ko ameze nk'umuntu baba bafite ibintu baba barakoranaga n'ubwo Rusesabagina atari umupasiteri, cyangwa se wenda Musenyeri niyo mwungeri nawe akaba atakora business nk'ya Rusesabagina, ariko bafite uburyo runaka bakoranagamo. Aha rero nkavuga ni Maitre, aho none uriya Musenyeri niyo mwungeri ntitwakagombye twebwe abantu bakurikirana urubanza kumukekaho ko ari nk'ikitso cyangwa se nk'umufatanyacyaha ku ruhande rumwe, noneho ku rundi ruhande akaza kwemerera ubugenzacyaha? Nabyo muraza kutubwira niba amategeko abyemera, cyokora aho nayinzi gusa naho umuntu umwe mu bakekwa mu cyaha ashobora kumvikana ku bwumvikane n'ubushinjacyaha atari ubugenzacyaha, n'ubushinjacyaha akabuye ibimenyetso bigera ku cyo bashaka, noneho bakamugabanyiriza ibihano cyangwa ndetse bakaba banamurekura. Sinzi niba ubugenzacyaha icyo kintu bugikora, ariko noneho uriya mugabo twebwe dukeka ko yaba ari ikitso cyangwa se umufatanyacyaha, noneho hariya akaba ku rundi ruhande abaye intumwa ihagarariye leta, ihagarariye ubugenzacyaha, kuko ari we wagiye kugushukashuka n'ibintu byose bakajya bamubwira n'aho bigeze, n'amafaranga yateguwe, ayo kuryama, ayo gutwara indege, ayizo modoka nziza bavuga, ayizo abo bantu babatwazaga imizigo yabo n'ibiki. Ugasanga mbona ngiye ku giti cyanjye nk'umuntu utari umunyamategeko, uyu mugabo umuntu yamukekamo ibintu bitatu, kandi umucamanza yirengagije. Noneho ikindi kintu kibabaje nashaka ko tugeraho ahangaha, n'abunganizi ba Bwana Rusesabagina nabo bakaba batarakibaje Maitre Mwana Mai.
bo ikintu cy'ambere icyo navuga kuvuga ngo Pasteur niyo mwungere Constante ni ikico cya leta y'u Rwanda cyangwa se ingenza yayo byo ni ibintu bidashidikanywaho kuko yarabyemera avuga ati nge nakoranye na Libye kuba rero umuntu yemera ati nge nakoranye n'urwego rukuru rushinzwe ubugenzacyaha bumbwira ibi n'ibi n'ibi nubwo ko ikosa ryose ryabaye cyangwa icyaha cyose cyakozwe ku bufatanye bwa leta n'uwo muntu kugira rero ngo azitwe icyico keretse ari urubanza aho Rusesabagina yavuze ati njyewe ndarega leta y'u Rwanda mu ishimutwa ryanjye noneho mu ishimutwa ryanjye nkabanyiregana n'icyito cyayo ariwe niyo mwungere cyangwa se akavuga ati njyewe ndarega gatozi niyo mwungere niwe wanshimuse ariko mu kunshimuta afatikanya na leta y'u Rwanda kuko ibimenyetso birahari ni leta y'u Rwanda yamuhaye n'amafaranga y'indege yashimuse aho ngaho niho navuga nti amaze no kuzana ngo ni nyiricyaha gatozi cyangwa se ni icyitso byaterwa n'uwo yahisemo kurega ariko numvise mu iburanisha Rusesabagina navuga ati njyewe nareze niyo mwungere mu Bubiligi kuko bose bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi namureze ishimuta nk'ubwo kumurega ubwo wenda ashobora no gushyiramo n'uruhare rwa leta y'u Rwanda mu gufasha niyo mwungere namureze no mu rukiko nyafurika rurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu namurega niwe yarareze niyo mwungere ashobora no gushyiraho n'amashumi ye ni uwo nguwo Mike bavugamo ubwo niho genda bazamutumiza bakamenya niwe umwirondoro we kugira ngo byose bijye ahabona nuko njyewe nk'umunyamategeko natwara urwo rubanza naho ubundi kuvuga ngo agiye kurega niyo mwungere muri leta y'u Rwanda kandi ariyo yamukoresheje ntago babyemera ntago icyo kirego bazagiye ishingiro kuko nibo bamukoresheje ni nk'uko na Rusesabagina yavuga ati nge ngiye kurega Mike ntabwo ajya kurega umukozi wa RIB ngo yaranshimuse ngo umuregere leta y'u Rwanda ntabwo bazemera ko icyo cyaha kimuhama muri make ni uko umuntu yabisobanura ku rwego rw'amategeko
Maître Mwanamayi muri commentaire mu hari ikiganiro nyuma y'uru rubanza bukeye bwaho nagiranye ikiganiro na mwarimu Dr. Kambanda nawe umunyamategeko
none ndamuzi cyane turaziranye yarananyigishije mu mategeko ibitare muri kaminuza turanakorana mu bintu by'ubushakashatsi turaziranye cyane
noneho nabonye aho mwaduhaye commentaire muvuga ndagira ngo nyisome muvuga muti rwose reka mbamare impungenge ntabwo mu mategeko umutanga makuru ategetswe kurahira kereka iyo ari umutanga buhamye mwakomeje muvuga muti kandi icyo gihe ntabwo urukiko rutegetswe kugendera ku makuru rwahawe n'umuntu utarahiye ngo ruyashingireho ruca urubanza ngo kuko ntabwo aba yabirahiriye ubuse mwebwe Maître Mwanamayi umurebye umwanzuro w'uyu munsi murareba uruhare runini rudahagaze ku butangabuhamya cyangwa se ku butanga makuru ubwuriya Monseigneur Constante Niyomwungere ese ahubwo biriya bintu hari credibility mubibonamo
icyo ni ikibazo cyiza cyane ariko nagira ngo mbanze nsobanurire abatwumva neza banabisobanukirwe no kuba barazanye niyo mwungere Constante mu rukiko binyuranyije n'amategeko kubera iki mu rukiko iyo urubanza rwamaze kugezwa mu rukiko dosiye yoherezwa n'ubushinjacyaha ntabwo icyo gihe iperereza ryaba rigikomereje mu rukiko ntibishoboka biriya byo gutanga amakuru mu rukiko bikorwa urubanza rutaragezwa mu rukiko kandi nanone ntabwo bikorwa n'umucamanza ntabwo umucamanza akeneye amakuru mu rukiko kubera iki itegeko nshinga ry'u Rwanda ryo mu 2003 nk'uko ryavuguruwe mu 2015 rikimara kujya muri 2003 ryari risimbuye itegeko nshinga ryari riho mbere ku ngoma ya Habyarimana ryaravuguruye muri 1991 noneho FPR imaze gufata ubutegetsi ikomeza gukoresha iryo tegeko nshinga rimwe mu 1991 bitwara arimo n'igice cy'amasezerano ya Arusha kubyo rimaze no kuzamba FPR izari no gushyiraho n'itangazo ryaje gusa nk'aho bifasha constitution muri iyo constitution rero yo n'amategeko yari ariho ashinzwe imibonanishe z'imanza ashinja byaha amategeko ndagira ngo nibutse ko yari ayo mu 1962 cyangwa na gatatu n'andi mategeko yarebanaga n'ububasha bw'inkiko yari ayo mu 1962 ariko yagendaga avuguruka ayo rero FPR imaze gufata ubutegetsi 1994 niyo yakomeje gukoresha kandi ko nabo bari guhita kubafata ubutegetsi bahita kubahindura amategeko ku kanya ngo bishoboke cyane ko yari no mu gifaransa muri ayo mategeko niho hari harimo ububasha umucamanza wicaye niwe mucamanza uburanisha mu rukiko yari afite ububasha bwo kuba yakora iperereza urubanza rwamugezeho mu rukiko ayo mategeko rero amaze guhindurwa mu 2003 constitution igiyeho yatse ububasha abo bacamanza bicaye bwo kongera gukora iperereza mu manza nshinjabyaha ni ukuvuga ngo rero niba abacamanza bicaye bamaze kugezwaho dosiye n'ubushinjacyaha dosiye nabwo ubushinjacyaha buyikuye muri mu nzego z'ubugenzacyaha muri polisi ntabwo umucamanza afite ubwo bubasha bwo gukora iperereza bwo gushakisha amakuru ibyo kandi ndabishingira ku ngingo z'amategeko ariho mu Rwanda ntabwo ari njye bashyizeho hari ingingo ya 16 ingingo ya 16 y'itegeko 027 akarongo 2019 byo kwa 19 z'ukwa 9 2019 byerekeranye imiburanishije inshinja byaha iravuga ngo mu kazi kabo k'iperereza abagenzacyaha bafite inshingano zikurikira abagenzacyaha mu kazi kabo kandi k'iperereza banabivuga rwose no mu gifaransa neza ngo attribution des enquêteurs urumva ntabwo ari attribution des juges et des enquêteurs no mu cyongereza rwose bavugitse neza responsibilities of investigators iravuga ngo bafite inshingano ya mbere no gushakisha ibyaha ya kabiri no kwakira ibirego n'inyandiko zijyanye n'ibyaha ya gatatu ikaba ari gukusanya ibimenyetso bishinja n'ibishinjura ya kane akaba ari ugushakisha abakoze ibyaha abafatanyije nabo n'ibyiciro byabo kugira ngo bakurikiranwe n'ubushinjacyaha bakanongeramo ngo iyo akora iperereza umugenzacyaha ashobora gufata no gufunga ukurikiranyweho icyaha mu buryo buteganywa n'itegeko icyo nigenda bavuga ko RIB yakoze igihe yafataga nyine Sabagina ikanamufunga irimo kugenza ibyaha ariko noneho rero ingingo ya 17 niyo ibisobanura neza noneho ukuntu ububasha bwo gukora iperereza bufitwe nande pouvoir d'enquête baravuga ngo iperereza rikorwa n'ubushinjacyaha yifashishije ubugenzacyaha n'ahangaha rero nshaka kugarukamo kuriya ni ikosa rwose misakirire ngo aho umucamanza wicaye ndumva waburanishaga ashobora kuba yitwa ndamuzi ko twakoranye agikora mu zindi nkiko Muhima Jean Baptiste avuga ngo agiye ngo urukiko rugiye kumva umutangamakuru kandi urukiko rudafite inshingano yo gukora iperereza iyo ngingo rero 17 iravuga iti iperereza rikorwa n'ubushinjacyaha bwifashishije ubugenzacyaha icyakora iperereza ry'ibanze rikorwa n'ubugenzacyaha bubyibwirije buregewe cyangwa se bubutegetswe n'ubushinjacyaha iperereza ry'ibanze rero ibyo twita enquête préliminaire mu gifaransa iyo ngingo igakomeza ikavuga iti iyo ubugenzacyaha buregewe ubugenza cyangwa dufate ko ari libre iyo buregewe mukanga kwakira ikirego cyangwa kugikorera iperereza nta mpamvu uwari watanze ikirego ashobora guhita agitanga mu bushinjacyaha icyo gihe ubushinjacyaha nabwo bushobora gukora iperereza ry'ibanze ariko murumvika abanyumva na wenda Claude Kayitare umve yuko ubushinjacyaha nabwo budafite inshingano gukora iperereza ry'ibanze iperereza ry'ibanze rigomba gukorwa na RIB kuko nicyo ishinzwe RIB cyakora bagashyiramo nyine irengayobora cyangwa reception ko ubushinjacyaha bushobora gukora iperereza ry'ibanze mu gihe RIB yatifite ku nshingano zayo wagiye kurega akaribwa ikirego ikamuringana ikamutererana nibwo ubushinjacyaha bushobora kuba bwakora iperereza ry'ibanze ariko ubundi mu nshingano z'ubushinjacyaha nabwo ntabwo ufite ububasha bwo gukora iperereza noneho rero bakavuga bati ubushinjacyaha bushobora kandi gukora iperereza ry'ibanze igihe busanze hari abagombaga gukorwaho iperereza rikaba ritarakozwe urumva nako nako itegeko ryabahaye nk'ububasha bati abashinzwe gukora iperereza ntibarikoze niyo RIB none tutiribwirije reka turikore ariko nta ngingo n'imwe mu mategeko y'u Rwanda iyo umucamanza wicaye dosiye yaramaze kuva muri parike aribwo ubushinjacyaha yaragezwe mu rukiko ngo umucamanza yumve ububasha bwo kuvuga ngo agiye gukusanya amakuru kandi atari juge d'instruction niwe mucamanza ushinzwe iperereza noneho umucamanza wicaye bashyikiriza urubanza ngo rusuzume mu mizi tumwita juge de fond ubwo rero uriya mucamanza wafashe icyemezo cyo kuvuga ngo agiye kumva niyo mwungere constante ngo bamwumve nk'umutangamakuru yishyize yitaye amategeko kuko nta bubasha afite bwa juge de instruction hari icyo wenda abanyarwanda batari bamenyera ikoreshwa mu bindi bihugu by'amahanga juge d'instruction tumugereranya n'ubushinjacyaha bwo mu Rwanda kuko uburyo ubushinjacyaha nabwo ni ubucamanza ariko buhagaze bwitwa magistrature de droit mu bihugu rero byateye imbere nko mu Bubiligi cyangwa mu Faransa n'ibindi bihugu juge d'instruction aba ari uw'urukiko ntabwo we aba ari umushinjacyaha ariko nawe juge d'instruction ntabwo afite ububasha bwo kuburanisha urubanza mu mizi we aravuga ati ngo ubushinjacyaha na polisi byakoze iperereza iyo twakwita ry'ibanze none babitugejejeho barasaba ko uyu muntu urubanza rwasuzumwa bakareba niba kuko icyaha yaragikoze tukaba twamwoherereza mu rukiko rushinzwe kuburanisha mu mizi arirwo rujugiro mu Rwanda rero ubushinjacyaha bwonyine nibwo bwemerewe gukora iperereza bukanabirangiza bwabona bumaze kuripfundikira neza bukavuga buti tubonye ibimenyetso tubitange mu rukiko turegere urukiko mu mizi ni nabyo rero bakoze kuri urubanza rwa Rusesabagina kuko baregeye urukiko ku itariki ya 19 z'ukwa 11 2020 kuva ku iyo tariki ya 19 z'ukwa 11 2020 ubushinjacyaha buregeye urukiko rukuru ntabwo urukiko ruba rugifite ububasha gukoresha iperereza tabikora mu mategeko avuga ko mu gihe urubanza mu mizi rurimo ruburanishwa n'umucamanza wicaye akabona mu byo byavuzwe mu nyandiko mvugo z'abatangabuhamya cyangwa se z'ababajijwe batanze amakuru nk'ukuri yanyuma mwungere Constante nawe yari yabajijwe muri RIB bakabona rero ibyo avuze ntabwo birimo bishobora kubaha ibisobanuro bitomoye umucamanza ashobora kuvuga ati ngo dutegetse ko ubushinjacyaha bwongera bugakora iperereza bukongera bukaba bwabaza andi makuru ari ubushinjacyaha bukazongera bukatwohereza iburanisha tubaye turihagaritse icyo ni cyo cyagombaga gukorwa ejo bundi ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu niba bari bakeneye ko pasiteri Niyomwungere yongera kuvuga kandi yaravuze mu nzego z'ubugenzacyaha ntabwo agomba kuvugira mu rukiko kuko urukiko rwaregewe bagomba kuvuga bati tubonye ibintu bidasobanutse ushinjacyari mwongera mu mbaze noneho muzabitwohereze mu nyandiko tubisuzume ahubwo icyo bazakenera mu rukiko tukavuga tuti ibyo niyo mwungeri yavuze turashaka abatangabuhamya babivuguruza niho ibyo bita cross examination niho bari kuvuga bati abatangabuhamya noneho tugiye kubatumaho urukiko rwo rwemerewe kumva abatangabuhamya ariko wari umwumva rugira ngo rugereranye imvugo zabo z'abatangabuhamya n'ibyavuzwe muri za interrogatoire zakoreshejwe muri polisi cyangwa se muri RIB no mu bushinjacyaha naho ngaho ikosa rikomeye mu mategeko aho umucamanza yasomye icyemezo agendera ku byo niyo mwungere Constantin yavuze nk'umutangamakuru kandi urwo rukiko rutari rufite ububasha bwo kubaza umutangamakuru kuko ntabwo urukiko rukora iperereza aho rero nabonye ko ari inenge abacamanza b'iwacu abenshi bize muri iyo sisiteme ya kera bumvaga ko bagifite ububasha mu gukora iperereza none amategeko avuye bambura ububasha ntibabimenya cyangwa se barabizi barabyirengagiza bakomeza kwiha ububasha gukora iperereza kandi amategeko ryarabibambuye ni ikibazo rero kuba uri umucamanza umaze nk'imyaka 20 mu kazi warakoze kuri za constitution zombi zikurikirana yavuyeho muri 2003 ugakomeza nayo 2003 ntumenye amategeko mashyashya akugenga aho rero nayo ni inenge mu butabera bwacu ariko nk'uko abanyamategeko dufite ukuntu dukosora na yenda perezida w'iburanisha ntazanyumva azabona yuko yateshutse yenda abandi bagenzi be nabo ntibazamwigane ngo bagwe mu mutego yavuyemo ni icyo ngicyo navuga ku makuru atanzwe n'umutangamakuru ni nayo mpamvu uburyo batanamurahije niyo mwungere mu rukiko kuko nta buryo ashobora kurahira kuko atari umutangabuhamya ariko noneho ibyo yavuze nabyo ntibigomba guhabwa agaciro kuko bibajijwe n'umucamanza utabifitiye ububasha ariko icyatangaje ni uko mu byemezo bagendeyeho mu gufata icyemezo bagendeye kuri izo mvugo z'uwo muntu utemewe umuntu aba atemewe mu rukiko ukagendera ku byo yavuze ni ikibazo n'ihurizo nuko ni ukuzareba uburyo kibizakosoka ariko hariya rwose itegeko ryarengerewe cyane kandi izi ngingo maze kuvuga 16 na 17 z'itegeko rirebana n'imiburanishirize y'imanza ngenzabyaha imanza nshinjabyaha rivuga neza uburyo abashinzwe iperereza ari bande nta mucamanza urimo ushinzwe iperereza ku buryo yabaza umutangamakuru icyo nabivugaho
none se Maitre Mwanamayi aho none mwebwe nimutekereza ko irihuzagurika hagati y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha n'ubucamanza bwicaye byaba ari byo byatumye abunganira Paul Rusesabagina bicecekera ntibagire ikibazo babazwa cyangwa se ntibagire icyo babivugaho kubera ko mu by'ukuri iyo buriya buhamya cyangwa se ariya makuru ya Musenyeri niyo mwungere iyo aza kuba ari amakuru afite agaciro muri ruriya rubanza ngira ngo baba barahagurutse nabo bakagira icyo bavuga cyangwa se baba barasabye umwanya nabo bakagira icyo bavuga ku bivugwa ku bungane aho none siyo mpamvu baba baricecekeye wenda twaba dutekereza ko kuko amakuru nakomeje kugenda za commentaire nakomeje kugenda mbona nyuma y'ikiganiro nagiranye na mwarimu Dr. Kambanda abantu benshi bambwiraga ko bari aba bavoka bameze nabo nk'abaguzwe cyangwa se nk'abataza akazi kabo
buri wese buri munyamategeko afite uburyo akora analyse ye agakora isesengura rye kandi burya munyamategeko twese nubwo twayiga kimwe burya ntabwo twese ariko tuyumva kimwe ariko njye nk'umuntu ufite ubunararibonye mu bintu by'imanza mu nkiko zaba zo mu Rwanda cyangwa se inkiko mpuzamahanga zose nkoramo nge nabonye guceceka kwabunganira forose sabagina bagira ikibazo babaza uri amutanga makuru baragize neza cyane kubereka icyambere cyo babanje kwikubikira kwanga ko uwo niyo mwungere yabazwa n'urukiko kuko ntacyo yari aje kurwungura wenda ikintu batashoboye kuvuga nuko batahise kubibuka izirangingo navuze ingingo 16 na 17 z'itegeko 027 akarongo 2019 19/9/2019 biteganya ibibonesha imanza nshinjabyaha ngo bahita bazivuga bati izi ngingo zonyine zivuga ushinzwe gukora iperereza niwe bw'abacamanza ntabwo mushinzwe gukora iperereza kubaza umuntu ubaha amakuru ntufite uburenganzira wenda kubaza umutangabuhamya kandi ubutangabuhamya akabanza akarahira kuko ibyo agiye kuvuga ari ukuri ariko icyo kintu barangije kucyamagana baravuga bati ntabwo niyo mwungeri constante akenewe hano mu rukiko ubushinjacyaha
ntibagombaga kuba bakoze ibyo mwita gutambamira wenda ikintu runaka njya numva mwivuga mu nkiko
oya bo bari bategereje ko umucamanza ajya kwiherera akaba yavuga ati dusanze kuko atari ngombwa kubaza niyo mwungeri constante cyane ko kubaza umuntu mu rukiko bifite andi mategeko binyuramo ndaza kubasobanura nayo atarakurikira ntabwo umucamanza yari arimo kuburana ku rubanza uwo munsi bari bateganyije kuburanisha urubanza mu mizi byageraho bakaza inzitizi yabonekewe mu rukiko kuko ababuranira Rusesabagina bavuze ko inzitizi batari biteguye kuyiburana kuva mbere noneho umucamanza arabwira ati buri bamwiteguye kuyiburana mujye mwayiburana noneho mukuburana iyo nzitizi nibwo bahise kubazanamo uwo mutangamakuru umutangamakuru yaje ahamagajwe nande icyo ni cyo cya mbere ntabwo ubushinjacyaha ngo nuko ari ubushinjacyaha nawe aba ari umuburanyi nk'abandi bwaza bwitwaje ngo dufite umuntu muri zo kumubaza muhita umubaza none ahangaha nibyo byakozwe iryo ni ikosa rikomeye cyane ndaza gusobanura impamvu ari ikosa noneho bo ababuranira Rusesabagina barabyanze bamaze kubyanga umucamanza abonye hari impaka aravuga ati tugiye kwihereramo ntitwihanganire njye nari niteguye ndabona akurikirana igihe uburanisha nari niteguye ko azavuga ati dusanze koko nta mpamvu zo kumva pasiteri Niyomwungere cyane ko no muri dosiye hari harimo inyandiko mvugo ze yari yabajijwe muri libre no mu bushinjacyaha ariko agiye kudutungura aravuga ati twemeje ko turamwumva nk'umutangabuhamya nako nk'umutangamakuru ariko atari umutangabuhamya abandi rero bamaze kumva ibyo yavuze byose ntacyo bari kongera byo kuvuga ngo tugiye kumubaza umutangamakuru kuko iyo bibeshye gatoya bakamubaza byari ko bihaye legitimite ibyo Niyomwungere yavuze ni ukuboko bari kuba bamwemeye kuba rero barabyanze buhanga cyane undi muguno niko twavuga undi muvuno bakoze umuvuno mwiza cyane kuvuga ati ngo n'ubundi ibyo yavuze ntabihure n'uru rubanza genda tuzabirogesha mu bujurire yuko babigendeyeho kandi itegeko ritemerera umucamanza icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ni uko umucamanza nawe afite inshingano zo kumva amagambo uyavuze igihe cyose aba atarahiye nta n'ubwo yakagombye kuyaha agaciro ariko yabirenzeho mu cyemezo bafashe ngo bagendera ngo ko constante yavuze ko constante yavuze gutya na gutya kandi avuga ataryemerewe noneho reka mbijye nabwira abatwumva n'abandi babisobanukirwe ukuntu umutangamakuru yaje ubundi umutangamakuru nk'uko nabisobanuye agomba kuyaha inzego zishinzwe iperereza ni RIB n'ubushinjacyaha niba rero binabaye ngombwa ko urukiko rumukenera ruzamukenera nk'umutangabuhamya ntabwo ugomba kumukenera nk'umutangamakuru umutangabuhamya bigenda bite ababuranyi bagera bakaburana noneho bakavuga bati twebwe dufite abahatangabuhamya bashinja abandi bati bashinjura umucamanza arababwira ati muvuge amazina yabo umwirondoro wabo aho baba twebwe ubwanditsi bw'urukiko grefe izabatumiza nuko bagomba kubatumiza itegeko rivuga uburyo umutangabuhamya atumiza akazaza iyo aje umucamanza aravuga ati abavuga ati aba yarasigaranye kopi y'itumiza cyangwa ya invitation cyangwa convocation de témoin akatangira akamubwira ati wowe mwene kanaka na nyirarunaka wavutse tariki izi n'izi utuye ahangaha cyangwa ubarizwa ahangaha ni wowe agasubiza ati yego ni njyewe byanaba na ngombwa akamubwira ati nyereka ibyangombwa byawe kugira ngo tumenye ko wowe uje hano kwitaba uko ari wowe wanditse wowe twatumije akabyerekana ariko ikintu gitunguranye nubwo bavuga ngo bamwumvise nk'umutangamakuru natangajwe n'undi wese yabitangarira aho perezida w'UNC yavuze ngo cyakorera mu gihugu cy'ikinyabupfura nyine cy'abacamanza ati muraho ati twibwire iyo ni ikosa ubundi mu butabera kubwira umuntu ngo twibwire ni ukuvuga ko uhamagaje umuntu utamuzi ujye no kumva umuntu utamuzi noneho aratangira arivuga ati njyewe mwene kanaka na nyakanaka navukiye aha ati ntuye i Burusiri mu Bubiligi muri komine eshanu umucamanza akabyemera ntamubwiye rue cyangwa avenue cyangwa boulevard nimero ya kangahe nimero y'inzu Burusiri komine fore nini ubwo ni ukuvuga ko umucamanza nta nubwo mubaze ikimuranga ngo amenye niba uri kubona iyo mwungiye kontate ko ari we koko nkuko n'ibyo mubwiye byose ushaka yamubeshye
rero namubeshye kuko yavuze ko ari umurundi kandi ari umunyarwanda
nuko icyo ni kimwe noneho urumva ko kuzana umuntu mu rukiko utarigeze umuhamagaza ntunamuzi ari we nibyo kubwiye byose ukavuga ngo mujye kubyandika nabwo ni uguhisha isura mbi ubutabera ibyo ni ikosa ryabayeho cyane ubwo rero ngarutse ku kindi nta nubwo yigeze umucamanza anagira ubushake bwo kumubwira ati ese mu Rwanda kuvuze kuba mu Bubiligi mu Rwanda uhari uje uhakora iki ufite viza turistike wahinduye uryari ibyo ntabwo yigeze bimubaza kuko burya bifite impagite mu rubanza kugira ngo amenye igihe yagere mu Rwanda icyo asanzwe akora yahageze ati niba ari Umubiligi niyo mwungeri ntabwo yigeze avuga ko ari Umurundi kandi birazwi na hano yuko mu hano mu Bubiligi yuko yahawe ubuhungiro nk'Umurundi nyuma yaho byaje kumenyekana ko afite n'ubwenegihugu bw'abanyarwanda na pasiporo y'u Rwanda yagira
yabwiye urukiko ko ari Umurundi ko ari Umurundi utuye mu Bubiligi
utuye mu Bubiligi noneho ariko ngarutse kuri cya kindi y'abarwaya ya emirate yavuze ku itariki 21 z'ukwa 12 avuga yuko ari umunyarwanda wahagurukanye gusa abagenzi
ubumanye amasaha atanu
nicyo kintu ndimo kugenderaho cyerekana yaba baravugaga mayikoro wenda cyangwa se undi munyarwanda baturukanye dubayi ibyo nabwo bizakorera gusesengura noneho umucamanza ntiyamubajije ati uvuga ko witwa Musenyeri burya umuntu ujya gutanga ari ubuhamya cyangwa ujya gutanga amakuru ugomba kumenya karite ye nyine urwego rivuzemo ari nkande ntubuge se uri Musenyeri muri diyoseze yishe twazagukena tukaza gushakira muri diocese namya ko no kuvuga ngo biyongore mu bisenyeri ngo bishop biki yagombye kugaragazaho icyicaro cya evesheye kiri bo nk'amanya bategeko ntabwo najya kwemeza araho bavuga ngo afite urusengero rwa ruruvumera gitarama ibiki nge ntabwo nabijyamo ko ntabwo bindeba nge nkamwongere mu nzi nk'umubiri inanga ariko ntabwo umucamanza yihaye pene kumubwira ati ugure umubiri igi bagutumije bate bagutumije nk'umubiri igi kujya muri gutanga ayo makuru ntabwo kiba kimubajije noneho ikindi yakoze ntabwo ko ari ntabwo nakita yenda sakirirego cyo kirengeje sakirirego aho kubona umuntu uri gutanga amakuru cyangwa umutangabuhamya akavuga izina rya Mike inshuro icumi inshuro zingahe umucamanza akamujya akamubwira ngo ariko ngo uretse kuvuga Mike ngo uvuge Michelle iryo ni ikosa no muri deontoloji ndibuka kera twe tukiga amategeko mu mashuri yisumbuye no muri universite muri kaminuza y'u Rwanda baratubwiraga bati igihe umucamanza wese agaragaje kubogamira ku muburanyi cyangwa ku mutangabuhamya cyangwa ku mutangamakuru uri muburanyi akagombye kuwita kwa mwihana akavuga ati ibi ntabwo ari byo icyo gihe bibuka ko baduhaga urwenya kandi bikunda kubaho mu nkiko hari ukuntu burya umucinjacyaha avuga umuntu uri gushinjwa kuko ntabwo we abaza amategeko akabona amushinja ibinyoma agataca mu ijambo umushinjacyaha akamuvugiramo noneho umucamanza agatavuga ati cyangwa agakomanga kuri ya nyundo ceceka ntabwo turwaye ijambo wenda umuturage kuko atazi amategeko agahita kwaceceka yarangizaho undi mucamanza agatavuga ngo ikomeze bivugire rata wowe umushinjacyaha iryo jambo ryonyine avuze gukomeza bivugire rata iryo ryonyine rihita rigaragaza uruhande ababogamiyeho ikimwe ni uko yanaribwira n'undi muburanyi byakundaga kubaho kera mbere y'intambara ukabona umucamanza aravuga yenda sente nk'umudamu urimo kuvuga ko badamu ni feble ngo bikomeze bivugire rata ni ukuvuga ko icyo gihe agomba guhita ko avuga ati urubanza rwanjye ntabwo uzampamo ubutabera kuko ubaye nk'ugaragaza amarangamutima no mu rubanza rero rw'ejo bundi ku itariki eshanu aho umucamanza aburira umuntu uri gutanga ubuhamya ngo yikomeza kuvuga Mike ngo avuga Michelle ni ukuvuga ko yagombaga kumureka agakomeza akavuga Mike inyuma yaho akaza no kuvuga Mayikoro akaza kubwira gute nyuma yarangiza umucamanza akavuga ati ibintu byose bigaragara ko ari ipipirano kubona yibagirwa Michelle kuko Mike ntabwo bivuga Michelle ntabwo Mike bivuga Mayikoro ntabwo Mike bivuga Mikayire mu Kinyarwanda niba ari Michelle ni Michelle nyine yagombaga no kubwira ati Michelle nde yenda tumubwire ku izina ry'ikinyarwanda aribyo tuza gukomezaga ariko ibi byose ni amakosa abantu bayita ngo ni udukosa dutoya ariko ni amakosa manini mu rwego rw'ubutabera ubucamanza rwose ubwo n'abagenzi banyenda banyumva n'abanyamategeko bazajya bagenda badukosoramo duke duke ndumva rero ari ibyo navuga ku bijyanye n'ukuntu imvugo za pasiteri nyamwongere zashingiyeho kandi bitakagombye ko yatumijwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko anavuga mu buryo bunyuranyije n'amategeko noneho ni ku bijyanye n'icyaha cy'ishimuta cyangwa se ishimutwa ibyo ibimenyetso byo birahari nuko ubwo icyakora sinarangiza ntashimye ikintu kimwe nashimye mu rubanza kuko burya mu kinyarwanda bavuga ngo ukomye urusi ukagoma no ukoma ingasire ntabwo nanenga bimwe ngo mbure ibindi bintu kutabishima itegeko rivuga ko nta mucamanza wemerewe kugaragaza icyo yaba asanzwe azi ku rubanza yumvise hanze y'urukiko icyo umucamanza perezida w'iburanisha aracyubahirije ni ikihe ni uko yumvise hanze n'abantu bose barabyumvise ku mateleviziyo na ku ba perezida wa repubulika avuga ati usasa abagena yakanze kuri nimero ya telefone ahamagara umurongo yibeshyeho yibona mu Rwanda ikintu kimwe umucamanza yari akizi aravuga ati inzi yuko perezida yanavuze yuko Busasabagina yizanye ku bushake ariko umucamanza ntaho yari kubihingutse mu rubanza avuga ati na perezida wa repubulika yarabivuze ko yizanye ku bushake none nta mpamvu zo kuvuga yuko washimuswe icyo yarakirinze icyo ndakigushimiye ikindi cyakabiri ndagushimiye nuko nubwo yumvise ko minisitiri w'ubutabera Busingye Johnson yavuze ko leta y'u Rwanda yari yatanze amafaranga umucamanza yanze kwirirwa bitinda avuga ati na minisitiri yarabivuze indege yakuzanye yishyuwe na leta kuko byose impamvu yanze kubivuga ni uko yagusamo leta kandi leta yarangije kubyemera ariko noneho ikintu bibagijemo ni uko burya bazanye pasiteri niyo mwungere bazi ko agiye kuvuga uburyo icyaha cyakozwe uburyo yashutse Nkosabagina akamubeshya ibiki na biki nyamara batazi ko ahubwo biri bugushemo leta kuko yashinje leta gukorana nawe n'icyaha cy'ishimuta leta nayo ikemeza ko iyo mwungere ari we washimuse Nkosabagina ntabwo leta ibihakana ariko bemeza ko bamufashije ubwo rero ni ukuvuga ko icyaha bagifatanyije leta y'u Rwanda na niyo mwungere ku bindi bimenyetso by'uko niyo mwungere asanzwe akorana n'inzego z'iperereza cyangwa se inzego za leta byo birahari ibyo ntabwo byavugirwa hano ariko ibyo bimenyetso bindi birahari ko sibwo bwa mbere yarakoranye nazo nubwo se avuga ko yabitangiye mu mwaka w'2018 cyangwa 2017 ngo afashwe n'inzego z'ubutabera n'inzego za leta biriya nabyo ni uguhuma abantu amaso ntabwo inzego zagufata ngo zigufunge noneho ngo zikure nta cyemezo ziguhaye gikurekuye ngo ugende ngo ujye kuhakora ngo ujye ubaha amakuru biriya ni ibintu bigaragara ko ari byo yumvikanye nari kuko niyo umuntu yakurikiraga uburyo pasiteri abivugamo wabonaga ari nk'ibintu asa nkaho yafashe mu mutwe iyo baje kumureka agasa nk'umubaza ikibazo hagati ye no kubyibagirwa ariko twebwe turabireba tugashishoza tukavuga tuti bari bafite ukuntu bamubwira ko bakubivuga ariko abivuga nyine abatanga abavamo ndetse yabatabye mu nama muri make nguko
none metre mwana mayi urubanza rero rwamaze kwanzurwa bivuze ko Rusesabagina yafunzwe byemejwe n'amategeko nk'uko ubucamanza bwabisomye uyu munsi kandi ko nta shimutwa ryabaye kuko turemeza twe turagendera ku cyemezo cyavuzwe hanyuma noneho aha na hehe ese buriya hazakurikiraho iki uretse kumva gusa ko ngo abahagarariye abunganira Muzehe Rusesabagina ngo bahise bazujurira ariko aha na hehe mwebwe mukurikije uko mubona impumeko y'uru rubanza murabona byerekeza
ikintu cya mbere ni uko iyo umuntu ari mu maboko y'ubutabera cyangwa se mu maboko y'inzego za leta zamushakaga zanemeye no kumumenaho akayabo k'amafaranga agana kuri iyo kodesha zete purive abantu byo kuvuga ngo bagomba kumurekura no kugikuramo n'umunyamategeko yego nubwo bamugumana ntabwo bakurikije amategeko ariko byo ni oublier forget noneho ukavuga uti bazajuriye ko bajuriye buriya byanditswe urubanza mu jurire buzaba buzajya mu rukiko rw'ikirenga ni ukumenya abo mu rukiko rw'ikirenga bazavuguruza abo bagenzi babo hafi kandi ari leta imwe birashoboka bishobora kugera ku bantu abacamaze mu rukiko rw'ikirenga bakanariza rugarwimo zatanzwe n'abavoka ariko cyane cyane bagashimangira kwitaravuzwe mu iki cyemezo cyane cyane ibyo navuze yuko mu mpamvu Rusesabagina yagaragaje ukuntu yashimuswe bigateye utwatsi yagaragazwa ukuntu yabajijwe atunganiwe n'umwavoka nibyo bitera utwatsi nubwo nta bimenyetso ariko bigaragarije kuko nabwo ni uburenganzira bwe bamubujije kandi nibo bari bashinzwe kumushakira noneho hari ikindi yagaragaje cy'uko yakorewe iyicwa rubozo icyo nta kibyizo bavugaho ubwo abazamwunganira bazagitsimbaraho mu rukiko rw'ubujurire rw'urukiko rw'ikirenga noneho tuvuge ko urukiko rw'ikirenga narwo rwemeje ibyo abo hasi bemeje nabwo ubwo nabo bazagira amategeko bagenderaho mu mbyino bavuge bati no dusanze ibyo uvuga urushasa abagira n'abakunganira nta shingiro bifite komeza ufungwe ubwo inzira izabisigaye bitewe n'uko icyemezo kiyemerera ko hari amategeko atarubahijwe arabyemera mu cyemezo cyasomwe ariko ngo bitewe uko ari icyaha gikomeye cy'iterabwoba ngo bakaba bagomba kumuburanisha urubanza mu mizi nicyo bagenderaho gusa icyo rero iyo birangiye kujya kubiregera mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nabwo bakazabyemeza nk'uko mu rubanza rwa Victoire Ingabire bemeje bati nubwo bwose mwamukatiye mukamuhamya ibyaha bikenewe kiri ku burenganzira bwe ntibwubahirizwa bagakatira leta amafaranga n'ubwo leta yakoma kuyatanga ariko bikandikwa yuko iyo leta izwi yuko itubahirije uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu ibyo byo babikora mu rukiko ariko ntabwo bizakuraho ko leta y'u Rwanda izakomeza kuburanisha mu mizi rwa rubanza rwa rusasabagina urubanza rero mu mizi bure ntabwo urukiko rukuru ruzakomeza kuruburanisha ubujurire butari bwaba mu rukiko rw'ikirenga rutari bwarangira rusasabagina wenda ashobora kuvuga ati njyewe nkurikije ko banze kumpa ubutabera ukuntu nafashwe nshimutswe bakanga kubyemera none dore ngiye kuburana urubanza mu mizi urubanza rugarutse mu rukiko nanone rukuru ashobora kuvuga ati mbo n'ubundi nta butabera muzampa kuko n'ubundi mwabonye mu mihango y'iburanisha mu mihango y'ifatwa n'ifungwa bidakurikije amategeko none mu rubanza mu mizi ntabwo ngenda iburana munkatire ibyo mushaka ubwo ni uburenganzira bwari icyo bita droit au silence rusasabagina ashobora kuvuga ati njye ntabwo ndaburana ni ukuba ko n'ibyo mwankatiye mwarangije kubipanga kuko mwanze kunyumva bwa mbere ubwo bazamukatira bakusanya ibyaha biki byose ubwo bakamukatira urubanza akazagira akazakomeza kwenda kurujuririra nubwo yaba ataburanye ubwo ni uburenganzira bwe ariko najya kuruburana mu mizi azaba yarangije kwemera ko ibyo byose byo kuburana ibyifatwa n'ifungwa ibyo byemeje ko bamaze kubyemera ubwo azakomeza nyine aruburane azarebe umwanzuro uzavamo ahubwo ku rwego rw'amategeko ikintu kibabaze cyane ni ukuntu ubaze rwasasabagina rushobora kuzatinda kandi bararushyize hamwe n'urw'abasankara kandi ubu ni mu mategeko umuntu wemeye icyaha we nta n'impamvu zo kumuburanisha uko yakemeye bagombye kuba byihutisha bikarangiza bakamukatira cyangwa bakamugabanyiriza ibihano kuko yemeye ibyaha ariko ko baruhuje urwo rusasabagina usankara ashobora kuzatinda ni kuzafatirwa umwanzuro kubera ko urubanza rwa rusasabagina rugitinze rukiri mu nzira ari nayo mpamvu ubona usankara niyo aburana ubona aba yabaye umushinjacyaha ariko kuki kwegera gutyo kwegera gutyo rusasabagina ko yihunze urubanza bikeneye biki waragira ngo ibyo byihute bamukatire ibihano bamubabarire cyangwa se bamukatire imyaka mikeya yiragira ibihano asaba imbabazi za perezida yigendere nuko ubwo rero nibyo nabwo gusa ku rwego rw'amategeko urubanza ruracyakomeza rwa rusasabagina mu bujurire ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo nibinanirana mu rukiko rw'ikirenga ukazajya mu rukiko nyafurika nk'uko mu rubanza nkunda gutangaho urugero mu rubanza rwaburanishaga abasirikare b'u Rwanda Tom Byabagamba na Rusagara nabo baburanye ku ifunga ry'ifungurwa ry'agateganyo bagaragaza amategeko yishwe baburanye baga kubafungura bigeze mu bujurire mu rukiko rukuru rwa gisirikare gusoma urubanza ruvuga ruti nubwo amategeko yishwe ariko ntabwo twabarekura kuko mwakoze ibyaha byo kugamana no gushaka gukuraho ubutegetsi buriho urumva ko n'ubundi amategeko inkiko zemera ko yishwe ariko niba barajuriye nabo mu rukiko nyafurika niba sinzi aho bigeze ubu ngubu ariko urumva ko ni ihame nyine umucamanza yemera ko itegeko ryishwe ariko ukavuga ati ndagufunze kuko itegeko ryishwe kuko iri tegeko ry'iwacu mu Rwanda bashyizeho ngo icyaha cy'iterabwoba gukora icyaha cy'iterabwoba ko gikomeye niyo mategeko yakwitwa ntacyo bitwaye umuntu agomba gukomeza gufungwa cyangwa se akurikiza uburyo afashwe no gukora icyaha cy'iterabwoba. Amategeko bakagombye kureba uburyo kibaye avugurura kuko itegeko ryishwe riba ryishwe procedure iba yapfuye, ibyo twita vice de forme. Noneho bakajya bamuburanisha mu rubanza mu mizi umuntu bamurekuye, ahubwo bakareba uburyo ki bamushyiraho ingamba z'uko atatoroka bakamufunga, nuko bakazamuburanisha bakamugira umwere cyangwa se bakamukatira. Ariko nibura bakosoye amategeko yishwe. Ariko ikibazo kiri nuko amategeko yitwa gutyo umuntu abireba kandi bakanabyemerera ko bayishe, ntihagire izindi ngaruka bitanga, bikavuga ati nuko nyine nuko twabyemeje nta kindi. Ubwo rero urumva ko tugifite inzira ndende, tuzakomeza tuganire, duhugure abacamanza, duhugure abashinjacyaha, duhugure n'abavoka bandi, nuko nicyo tubereyeho, turebe ko igihugu nyine cyakomeza kugendera ku mategeko. Ibyo muri make nako.
Maitre Mwanamayi, akabazo kanjye ka nyuma nako gusa kubabaza, Muzehe Paul Rusesabagina ni umubirigi ufite ubwenegihugu, namwe mubarizwa muri baro y'ububirigi niba ntibeshye. Bishoboka ko Muzehe Rusesabagina uru rubanza rwe n'izi nzitizi zose zigenda zibonekamo, ese ububirigi nk'igihugu cyangwa se urugaga murimo rushobora kugira ikintu nka intervention rubikoraho?
Icyo ni ikibazo cyiza ubajije, ariko mu manza nk'izi za politike ndabanza mbahe nk'urugero yuko mu mategeko iyo umwavoka aburanira umuntu nka kuriya Paul Rusesabagina, isakwa rye ryakorewe mu Bubiligi mu maso ya Libre na Police Federale hano mu Bubiligi, rikabera mu maso y'umwavoka w'umuburanira Maitre Vincent Rurikin mu Bubiligi, kuba izo procedure judiciaire zarabera hano mu Bubiligi na mu mahame y'ubutabera ko umwavoka we wari uri mu rwo rubanza yakomeza akamuburanira mu rubanza aho rwaba rugiye mu kindi gihugu.
Muravuga urubanza rwo muri 2010?
Oya, nk'urubanza rw'ejo bundi. Uzi ko se bakimara kumukorera manda d'arrêt international mu 2018, bohereje icyo twita komisiyo y'urugatware kuza kumusaka hano mu Bubiligi. Byarabaye bareba barabivuze
muri 2018.
Noneho bamaze kumusaka, ntabwo Ububiligi bwemeje kumwoherezayo kuko bamusatse mu Bubiligi, kandi bitewe na manda yatanzwe n'u Rwanda. Niba rero Ububiligi butaremeye kumwohereza bira bya extradition, nuko itegeko ry'Ababiligi ritemera kohereza umwenegihugu ngo ajye kuburanishwa ahandi, kandi icyo cyaha nabo bakiburanisha. Ni naho haturutse umupango wo gushaka uburyo ki noneho bazamufata ku bundi buryo kuko Ububiligi butari bumwohereje. Amaze kugerayo mu minsi yashize, ejo bundi amaze gufatwa mu kwezi kwa munani umwaka ushize, umwavoka we yagiye mu Rwanda, Vincent Rurikin, kujya kumureba nuko yarareba no kugira icyamwunganira. Yagarutse nyine ibyo byaranatangajwe mu itangazamakuru yuko banze yuko yamuburanira ngo bitewe n'uko ngo nta masezerano y'ubufatanye ngo hari hagati y'ibihugu byombi. Aho nabwo nkimara kubyumva natunguwe no kubyumva kuvuga ibyo bintu bavuga ngo amasezerano ntayahari, nyamara aya masezerano ateganyijwe mu mategeko ya hano mu Bubiligi n'amategeko yo mu Rwanda. Ariko nk'icyo nk'uko wari wimbajije se baro cyangwa se urugaga rw'abavoka hano mu Bubiligi hari icyo bakora byo kuba bavuga ngo agiye kumuburanira? Ndagira ngo manze wenda nibutse abatwumva, itegeko ryo mu Bubiligi rigaragaza icyo twita accord de réciprocité, ni ukuvuga amasezerano y'ibihugu yuko abavoka ba hano mu Bubiligi bashobora kujya kuburana mu Rwanda cyangwa se bo mu Rwanda bakaba baza kuburana hano mu Bubiligi ariko igihe gito bakongera bagasubirayo. Aho ni itegeko bita arrêté royal du Bubiligi ngo ni iteka ry'umwami ryo ku itariki 24 z'ukwa 8 1970 byano mu Bubiligi rivuga ko bagendeye ku ngingo ya 6 y'itegeko ry'u Rwanda ryo ku itariki ya 11 z'ukwa 9 2013 rirebana no gushyiraho urugaga rw'abavuka mu Rwanda ko bihuye bagendeye ku izo ngingo z'ayo mategeko yo mu Bubiligi ni ibintu mvuga ngendeye ku ibaruwa ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga hano mu Bubiligi ntabwo aribyo nihimbira ni ibaruwa yanditseho ngo Service Public Federal Affaires Etrangere yasinywe na minisitiri ndavuga iti tugendeye ni uko yanditse mu Gifaransa tugendeye ku mategeko y'Ububiligi itegeko iri n'iri yarivuze namaze kurivuga bisa nk'aho ari irenga yobora ku ngingo ya 128 y'amategeko y'ububasha bw'inkiko hano mu Bubiligi code judiciaire birebana n'umwuga w'abavoka ko abavoka bo mu Rwanda bemerewe kuza kuburana hano n'abo mu Bubiligi bakemerewe kuburana. Ibyo kandi binagaragazwa n'iki bigaragazwa n'uko na Avocat Sans Frontières mu Rwanda ya hano mu Bubiligi yaburanye imanza nyinshi mu Rwanda haba ari na mbere y'intambara haba ari na nyuma y'intambara yewe n'imanza za genocide turi mu Rwanda abavoka bavuye mu Bubiligi bagiye kubona imanza za genocide za Nyagatare I Kigali muri za 98 99 gutyo muri 2000 baza kuburana. N'ubu hari abavoka b'u Rwanda barimo muri baro de Liège no muri baro ya Bruxelles banditse muri baro y'I Kigali uretse Vincent Lique atagiye. Aho ngo icyari ngombwa ni uko Vincent Lique uburanira Forus Sabagina yagombaga kugera mu Rwanda akifatanya n'umwavoka wundi w'umunyarwanda uri yo nka kuri Maitre Gashabana Gatera ahari ntagiye ndavuga ko aje kuburanira Forus Sabagina wenyine ko ari umubirigi ariko ufatikanye n'umwavoka uhari cyane ko Forus Sabagina yari ari mu rubanza rwe nako Maitre Vincent Lique yari asanzwe ari mu rubanza ubwo ni uburenganzira bwe ariko barayimwangiye. Kuvuga rero ngo duse leta y'Imbirigi cyangwa se baro ya hano mu Buruseli yakora iki muri rubanza imanza za politiki n'Ububirigi bwabwo ntabwo bwigeze bwandikira guverinoma y'u Rwanda ngo bubabwire muti umuntu mwaramufashe ni umwenegihugu wacu none twari twanze kumwohereza none mwamufashe mumukuye Dubai aza asimuswe mu bigenze gutya na gutya ishwi ntabwo bigeze bigira kubera inyungu ya za politiki gusa icyo bakoze wenda baravuga bati muzamuha ubutabera buboneye ubutabera buboneye rero leta y'u Rwanda yo yashatse kuvuga iti urubanza tujye kuruburanisha rwose mu ruhame tubishyire kuri televiziyo babone ko tutanga ubutabera ibiki ariko na leta y'Ububiligi nayo ubwayo ntacyo yakoze keretse gusa itangazo rimwe nigeze kumva ngo mu nama y'ibihugu by'i Burayi hari umudamu wavuze ati no tugomba kurwanirisha ku mwenegihugu wacu leta y'u Rwanda ikamushimuta tukabiceceka ariko ibyo nabwo ni ukwandikira leta y'u Rwanda ariko mu mategeko leta nayo y'igihugu ifite icyo twita souverainete nayo ifite ubwigenge ishobora kumuboha cyangwa ukamubiri wenda ikaba yafatirwa ibindi bihano byaba ari byambarigo cyangwa resansiyo ekonomike cyangwa mu bindi ariko igihugu nacyo gifite ubwigenge cyafashe umuntu cyane nka kuriya kimaze kumushora amafaranga ntabwo cyapfa kuvuga ngo turamurekuye ngo nambare ikibanza ntabwo tumuburanishe ni ibintu bizanyura muri diplomasi ariko kugira ngo turamurekure ntabwo byoroshye. Mwumva rero urugaga rw'inaha i Bruxelles ntacyo rwabikoraho leta y'Ububiligi ntacyo yabikoraho yenda yaza kuba yari afite ubwenegihugu abanyamerika bakandikwa ati umuntu wacu mwamufashe bidakurikije amategeko nimuramuka mumuburanishije mukamukatira mumenye ibihano tuzabafatira yenda bari gupfa gutinya Amerika cyangwa se Ubwongereza siko biri ubwo ikibazo gusa ni ugutegereza icyo bizatanga ariko icyo nkundira y'amategeko nuko umuntu avuga inenge zabyo niyo bazaca urubanza rimwe izo nenge bikabikwa ahantu bigaragara ko leta yise amategeko nasigaye bikazajya bivugwa cyangwa se bikanigishwa igihugu cyishe amategeko yacyo kandi cyarashyizeho ariko ubundi ntabwo byoroshye keretse nyine twizere ko mu rukiko rw'ikirenga ari icyo bashobora kuzahinduraho ariko nabwo simbihamya kuko leta ifite umurongo yafashe ibwira umucamanza wayo bizagendere kuri ibi n'ibyo muri make ibyo nasubiza ku icyo kibazo.
Murakoze cyane Maitre Kikulu Mwanamayi Joseph ku bisobanuro muduhaye. Imanza ziracyakomeza, imanza ziraza mu Rwanda buri munsi. Tuzakomeza tubiyambaze, reka tubashimire kuri uyu mugoroba umusanzu muduhaye, uburyo mudusesenguriye by'umwihariko urubanza rwa Rusesabagina n'umwanzuro wafashwe kuri uyu munsi kandi ruracyakomeza. Dushimire abateze amatwi Radio Itahuka, namwe tubashimire kandi tubasabe ko igihe cyose tuzaba tugikurikirana runo rubanza tuzabiyambaza mukongera mukatugoboka mukaba hafi. Maitre Kikulu Mwanamayi rero reka mbasezereho kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza. Murakoze cyane.
Yego, namwe mugire ibihe byiza Bwana Claude.
Abari bateze amatwi rero Radio Itahuka hano i Pretoria muri Afurika y'Epfo, nanga bicumbikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tuzagaruka ejo tugashakira izindi ngingo n'abandi batumirwa nk'uko twabibamenyereje. Mukomeze kugubwa neza. Yari Claude Maria Bernardo Kaitare i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Mukomeze mugire ibihe byiza.
Ndivugezwa n'ingabo kwa ngango twongera guhagahindura kimwe ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari.
Demokrasi, ikan editan, non stop anggura, emosyon tiga bawah.